Yeah.
Jam on the beats.
Makelium. Now nasilewi, kila nikifosi, mambo ya nogi, au ni mikosi. No, nakata, kila jambo na wakati, wakati wangu nakuja, mambo yatakuwa safi. Najipa moyo ntashinda, ntapoteswa katikati, naamini Mungu atantokea. Vita nayo pigana, mpaka naogopa, sometime nice kama naua. Usione nipo kimya, atonge. Usijali mama niombe. Mina waza vitu vingi sana, hata nikipiga simu najiuliza sasa nitaongea nini. Nilipoiona simu yako nishajua nini unataka kuongea. Please play for me, na kuomba usumie sana. Mama, mambo ni magumu ila sio sana, naanza kusogea. Kidogo naona mwanga sio tena kama jana. Mama, sijapagawa na jiji, nakumbuka nilipotoka sone songe. Mwambie na mshua soon tu, asijali mambo yatakuwa okay. Jini sipasui mawe, mjini nakimbizana kila leo, na vile nyumbani ni festivoni, nikupambana tu no way. Vipi na wadogo zangu wanasemaje? Wambie na wamisi sana, wambie wakazane kusoma, wambie sija wasusa na wapenda sana. Maisha tu yanafanya wanione nyumbani, wambie napambana, ila one day nikirudi, wambie nitoafuta machozi mama. Vita lazima nishinde, lakini uso nyepesi kabisa. Kila kukicha mkiki mkiki, huku mjini ni vita. Nilishajua changamoto mapema, nikazipiga picha. Ndio maana sikati tamaa, majaribu kibao nayashinda. Muda ni mchache sana na mambo ni mengi. Naweza stuka, sijalala, nikilala ndo kuna kucha. Yani kama vile movie, yani kama vile utani, ila ndo maisha nayoishi mwanao. Da mwingine naona bora tu nisiongee. Nitaongea nini sasa, mbona sielewi? Ila jambo moja tu nakomba, usichoke niombe. Asira tu kichwani, ila nipokee. Nafika mbali sana, nawaza mbali sana, mpaka naanza kuungama kama ni shetani ashindwe. Maana kila nkipambana niliona kiza tuko nyuma, angalau naona mwanga leo. Na kweli ni kwamba nishapita njia kibao, mpaka naogopa. Sio kwamba napenda spend, ila maisha yanatisha. Nikivuta picha mazingira hapo nyumbani, mimi ndo nachoka. Mama, nakosa nguvu kabisa. Labda nkutie moyo, mwanao misu wa kawaida. Hizi shida nazopitia, amini usiamini, zinaniandaa. Mimi nawaza vitu vingi sana, hata nkipiga simu najiuliza sasa nitaongea nini.
Kusofopo nyumbani na misina uwezo. Mashamakum najitafuta, mkiona kimya spigi sim najuliza.